shirkan oo sanadkii mar ay isugu yimaadeen gudoomiyasha degmooyinka iyo gobolada maamulka Koonfur Galbeed, wasiirada mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumelgaarka. Waxaa looga hadlaa shirka waxqabadka muddada sanadka, caqabadaha jira iyo horumarada la hiigsanayo. Sanadkan mas-uuliyiinta ka soo qaybgalay madasha shirka waxay diiradda saareen oo looga hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta wasaaradaha dowladda iyo maamulada heer degmo iyo heer gobol. Agaasimaha guud ee madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed, Cabdifitaax Mahad Cabdiraxmaan, oo ugu horreyntii shirka ka hadlay, ayaa sheegay maamulada heer gobol iyo heer degmo inay si dhow oo aan wax shuruuda ku jirin ula shaqeeyaan hay-adaha gargaarka iyo mashaariicda laga fulinayo degmooyinka.
Koonfur Galbeed, meel kastoon tagnaba ammaanteeda taallo, sida dhow aan ula shaqeyno hay-adaha gargaarka iyo dhammaan cid walba oo caawinaysa deegaanadanada. Ka dowlad ahaan number one aan nahay, marka waxaan leenahay shaqo fiicanaa la qabtay, haddana waxaa loo baahan yahay in lasii dhammaystiro shaqada fiican oo la qabtay, mid kaloo kasii badanna in la qabto. Markay yimaado samaynta mashaariicda iyo wasaaradaha iyo dadka nala shaqeynaya, batnarada ha noqdaan kuwa dareemo inay joogaan meel ayaga ku kalsoon yihiin. Qofka markuu meesha jecel yahay, wax badan oo jeceshu kuu sameynaa. Sidoo kalena ha lasoo dhaweeyo nin kaste.
Wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed, Xasan Cabdiqaadir Maxamed, oo madasha kulanka maamulada ka hadlayay, ayaa sheegay gudoomiyaasha degmooyinka iyo gobolada inay fursad u tahay kulamo gooni-gooni inay la yeeshaan wasaaradaha kala duwan ee maamulka si wax looga qabto adeegyada bulshada ay u baahan yihiin. Wasiir Xasan Cabdiqaadir ayaa dhanka kale ka hadlay inuu gaabis ahaa labadii sano ee ugu dambeeyey howlgalka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo wajigiisa labaad dowladda federaalka ay muddo dhowr jeer ciilaamisay.
Arrimo amniga iyo guud ahaan yaa walyar kududowa hafadeena wali fadee warta inaan agmahanaga gudoomiyaal degmo oo araadan fadhiyo oo runtii sanadkaasi laha dhaafi eertan wada shaqeynay unuuna kana magadow kana badanaay howluna ku socdeen ooska xagarlaan ah nin la shaqeeyan weliba wasaaradda arrimaha gudaha gudbii doono dadka dhan fay leeyihin, laakiin in dadka un hangudbiino si gaara diniga amniga inay kula shaqeeya in la abaalmaray iyo horta rajeeyaan. Markii si guud isagan fiiridaan Soomaaliya oo dhan, dalka muddadii lamada sanadaha ayaa si laha dhaafi dagaala ku jaray. Dowladda Soomaaliya guud ahaan wali go-aansatay in khawaariij la ciribtiro gobollada iyo waxa ku bilaaban iyo sidii la filaayay markii hore qorshe lan diyaaray wal mansuur gal.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Koonfur Galbeed, Cabdullaahi Xaaji Xasan oo Manuur, ayaa gabagabada kulanka ka sheegay in shirkani uu yahay mid sanadkii mar ay wasaaraddu u qabato maamulada degmooyinka iyo gobolada si xaaladaha jira la isagu wareysto.
Geedka may ataa furitaankii barnaamij kulanka saabsan kulankii sanadlaha ahaa oo lanqabadaayo gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed, walaayay gaargaar oo hoojaroon la hadda gudbin doono, walaayay cabasi ay jaroon la kasaagada doono shir ulamarnimaba kula jarnaya sanad walba.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.